yake. Unanijua vizuri, unanipa kiburi. Kwa mademu wa town, weni mtamu kama sari. Moyo shakubari, I never let you down. Wani penzi ni chakula cha upendo. Tuliweke wazi sogo pesa. Shush.